kodi jam wonae mawɗo studio kalangu eɗen godi yande joyyi no yettere min tawi sappo e joyyi habaruji fulfulde sumana amadou jangganta habaruji nani koye majji o ca kañum woni fedde leyɗe duniya waddoɗe habaruji ko filla ko darto yurmeneji e kulle gaɗoji e duniyaru ɓe burtini habaruji ko duuɓinaɗe sappo e jeɗɗi dow filla ko darto kullantereje kippitanɗe e waru waru ko waɗi har filla Boko Haram région mo Difa noonni murtere golloɓe golloɓe du kondani loctoroɓe no ene ligotoɓe tawaɓe du kondani ka en du kondan waɗi murtere muɗum o nanan hono noyi murtere nde wonno wara fawade joni du kondan yewtere men pinnol hannde on nanan filla ko darto himɓe jooɗiɓe Libi jiyaɓe leydi Niger goto mabɓe haalna enne ɓe gooni ɓe gaɗi gurdam mabɓe ton en dan e saɗormaji kañum e keɓe ko tawa hen nonni wontiri jeenayi lewru janvier en gona e nder muɗum ndu endan ni wonno ko fawata joni duɓinaɗe sappo e jeetati o ca kam woni fedde leyɗi duniya wurtinore hono habaruji wakkati warde wakkati dow filla ko wonno waɗa wurtina habaruji ko duɓinaɗe sappo e jeɗɗi goho ni ɓe kala dow filla ko darto Boko Haram ko waɗi har filla ko darto kippitanɗe muɗum ɓe mbi kippitanɗe hemre e capan tati e goho woni ko waɗi ɗum ndu konna nder région enda mo Difa ñimɓe hemre e capannayi e goho ɗum woni ko maayi nder majjum wadde ni fawarjo ɓe mbi département Bosso Difa Cheti Mari Gueskeru Kabelewa kañum e mene sorwa e Guinguimi e Tumur ɗo wonɗo ɓe gaɗi kippitanɗe enda ka noon Kabelewa Gueskeru Bosso Guinguimi ɗon ɓuri ɗudde hono waru waru on enda kan ɗon enda no hiise himɓe sappo e goho yaade himɓe capan taton ley nokkure wotere fou nonni département mo Difa e hoore muɗum kandu konda ko duɓinaɗe sappo e jeɗɗi o enda ni Occa holli wiide ke hono kulle no laati ɗum waɗi to enda bonandaji sanne yerno Occa on haaliri fa hande noni fa wara joni du kondani OIM kam wonno hono fedde leyɗe duniya hawjinde filla ko darto dillawamɓe kañum du kondani ɗon wona ɓiɓɓe leydi Niger joɗinoɓe Libi ko watto hemre capanɗe jeego e tato dillawamɓe jeeya koƴoa laana pirawa wadda jippina ɗo enda nder gallude ñeme ɗum du wona dow ballaga hono fedde leyɗe Europe ɗum woni dental leyɗe Europe koyeti Union Européenne ɗum endam kamɓe ɓeɗo ni koɓe jotti ɗo enda ni ɗo wiyete OIM ɗo enda gallu ñeme ɓe keeɓi ballaga sanne saabu ɓe mballitama ar filla cellal mabɓe ƴeewama caggal ɓe gandama safariji e leɗɗe noni fawar jondu konda ni kamɓe enda ni ɓe ballama du konda ɓe jottoyke wuroji mabɓe fawar jondu konda ni le habaruji ne tawa dow bonanda lawol ko waɗi hakkunde doso e dogan duci kanon woni dose ɗum ɓuuri ɓattade sanne hono kaaruji mawɗi koƴoji himɓe ko wiyete 3STV kam wonno no dawi yaade ka yehi ko fottoy e loore makka ko ƴowa siminti jeyaka e fawar jondi gollirɗe ɗan gote nenne ne kay ko fottande du waɗi nenne maayiɗo goɗɗo kay waɗi ilu wakkati mum goɗɗo kay maayi caggal mum goto mabɓe ye maayo loctorode doso ton barmuɓe du kondan kewi e majjum eɗen mbawi wiide du kondan dow lawol maggol ngol enen ceeko leydi Niger fo witto ngol hono joni woni go'o ko fawar joni bonanda mobile waɗi ko duuɓi naɗiɗe sappo e jeetati tan tubako nde naɗɗe nder mum noni wontiri hono caggal fawar jondu kondani sene en ƴeewi hono ministére hawjinde filla ko darto jande hoƴƴino laabi gam batte dekkude hono fawar joni itte yaade e lekkoliji gonɗi e jonde koye mum won to cukaɓe yoɓente no janga ton endan ɗum waddi ko fawar joni hono jangaleji koɓe dekan du konda wonana ƴuwde ujunaji hembre yaade million goto ley lekkole fo e ley sembe lekkole no foti waddi ko fawar joni subaka o gongu mouhammad ɗan tani o noddi do callalol hono mbiyeteɗo fawar joni du konda Alhaji Yahya Adamu ka woni hoorejo jon en lekkoliji nani ko haali dow majju
avant on payait des trucs forfaitaires de 200 000 francs
denno seɗɗaniɓe jaɓanno he amin misali ujunaji la soɗi ɗi balɗe ɗe ni ɓe puɗɗi limtude min nder ɓiɓɓe lumoɓe ko yoɓete ɗum no feerodiri gam janguirɗe ɗen kawta no woodi yoɓoɓe ujunaji hemre no woodi yoɓoɓe fa millioji jeegom nokkuje to janguirɗe ɗe ñiɓa fuu forba gomnati hokkiɗe himɓe miɗon miila ko har janguinol ngol miɗen ɗon miɗen ballira gomnati noon ndenne no hani wi'e gomnati du waddanimin ko yirnam
nonni wontiri fawar joni e dow lawa goto komin anna on wiide nokkuje to ɓe gatto ɓe ñiɓata lekkoliji mabɓe to si jomum ƴami fu gomnati daran nokkure hokka jomum ñiɓa tawe soodayi wona luɓal noon ɗum du kondan ni eɗum woni e hoore majjum fawarde joni to kalten ɗo enda si jomum waɗi talki muɗum saria dartiɗi nonni fawar joni caggal murtereji koɓe ganno murtere ɗiɗi laati du kondan ni waddanayɓe fuu koɓe jiɗi kamɓe laatiɓe fawar joni so en daari kam wonno hono janguinoɓe no enda wonɓe tete e nam lekkol to himɓe janggoto gam laato himɓe mawɓe golloɓe saruji kañum e fande du sarɗoɓe faande ni ɓe mbi jondu konda eɓe ɗo ɓe ndaara laawol gam batte fa ɓe koƴƴa faande ɓe njaha hono murtere ko balɗe joyi murtere balɗe joyi nde du konda ni ɓe mbi sabu ɓe jiɗi ɓe ƴantinodo fila ko darto joddiji maɓɓe ko laati naata e juuɗe maɓɓe joddi du konda ko watto fawara jondu konda ni hono lebbi ɗiɗi ni enda ko ɓe joɓa ka ɗum secrétaire général kawjiɗo filla secrétaire kawjiɗo filla ko darto hono sigilaji hono syndicat maɓɓe kamɓe jango janginoɓe to enda mbiyeteɗo mamman sali nani ko haalani Assoumane China.
Non pas y à l'heure actuelle les salaires du mois de novembre et les
min kebay e hala ka kalten ka njobdi amin ko lewru novembre et décembre hande nimbe no tawa sappo e go o lewru do yaade yeso njobdi ko lewru janvier no fuddete denne semin kinaki min gada lebbi tati ko min gala njobdi kadi dum wari dum beydake e cede ko min kokkete ciagal yewol e ko darte sako jande jangobe wadi ko dubu jinaay didi e sappo e jeegon yaade dubu jinaay didi e sappo e jeddi dum min desi talkuru gam fodude hakkilo gomnan hande nito yaade jango mawde dum waday ko jipti fu min gada murtere ko balde joyi nangude altine sappo e joyi lewru janvier 2018 e sappo e jeetati
15 janvier 2018
nanne wonti hono faar yon fedde jangobe college e lycée non jeyabe fedde jangobe l'école to enda ni le région mo difa kayne subaka hande won ko be gadi batto jodda kalen e hawrine mabbe mawde dum du gam batte be jewne kulantereje mabbe gonno jaara filla ko darto jande region on enda wadni le hala ka enda kabe gadi ka murtinto ni be kolli hono kulantere de funo wonno yara sembe ketno nano mbiye telefone Bukari Dodo Hamadou latido kany o enda woni secrétaire général hono faware joni fedde de enda to ndan difa ko halni Adam Bab Karna
la section lycée collège fondamna
hawrinde jangobe lycée collège mbi jabray burdi dinol ko horebe ngonno gada dum wodi du ministère hawjinde jandeji hakkundeji de milo kulle de be jamti cuudi to jangete hawrinde aminde wi jamray yero no bandirabe amin ujunere e kemen jetato latibe tawabe do janga e leydi kadi ni miden gatta dande e lamu ko watta kunta do kulle tereje ko min jamti der region 1 miden jabadu e gomnanti famre do lawol laamu kawjingol kawral arzuk ko duuɓu junayi ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum horeɓe région ɓen do ndaara filla bandiraɓe amin gontiri ɓe Boso Tumuru e Chetimari
Tumuru e Chetimari
nawontiri hono fawarjo lokotoroɓe golloɓe ligotoɓe ka en du kondan naati e murtere gollal ɗum du kondan ni ɓe mbi illu keña ɓe puɗɗi murtere nde ɓe mbi balɗe joyi ɓe gatto murtere nde enda ɗum duɓe gona ɓe ndaara yaade e fawar joni horeɓe hono nokkure maɓɓe nde ƴeewana ɓe joddiji maɓɓe ko lebbi joyi koɓe joɓaka ni endam yerno fande ni goto e mabɓe haaldiri mbiteɗo Ramatu Mahamadou laati loktorojo noon gollo loktoro to endan ni to wiyete Bawadata ton endan département mo Tessaw région mo Maradi o haalani ɗum Mamadou Mamman no woni ɗum waɗi ɗum yara
faamin kokke hakkeji amin waɗi komin gaɗi murtugol ngol wona gam goɗɗo noon ɗum welaymin gam wakkati fuu ñawɓe no ngara no coƴƴito saabe majjum waɗi komiɗen tawa nder ladde tawi du miɗen gondi rafo ley ladde noe watta komin kakkilo e ñawɓe min gaɗi murtereji amin amma min koddi woɓɓe nder loktoroje no golla dey fa hande muraduji amin kumtaka faadu waɗi secrétaire général mo ministére hawdinde cellal ɓiɓɓe leydi wurtake e radio haali e wiide min kokke jobdiji amin dow ko yaawi ba ko lebbi ɗiɗi noon lewru septembre octobre novembre e décembre dey faa warde hannden hunde fuu waɗaka ndenne miɗen tawa e tampiri alma yaaliji amin gaɓɓinɗen gondi eɓe gonda e goriraaɓe ley ladde min ngala gese e ceede ɗen ni min mburdi lebbi nayyi komin keɓan jobdi ɗum ɗuuɗi so gonga miɗen gaddande e gomnanti faabomi
ministre kawjiɗo filla rewɓe eko yarto sukaɓe yesso madame Elbak Zeynabou Taribako kandu kondan waɗi jahangal e nder région mo Tillaberi gam batte yoyde ko golleji ko wonno waɗa har filla ko darto ONG mbiteɗo animal sutura wonno waɗa ton enda ni karamato o yeewi o ndaaro e kulle ɗen enda fo no gonno jaara ninani ko o ƴeewdu o wi hunde ko yiito enda welimo sanne ɗum o haalani bandimi gonto enda mbiteɗo Barkissa Tahiru
ko yiɗa woni ƴewtinaade sigilaaji cingaaɗi ɗin fuu misali janngino jon en ɓaale janngirde to sukaaɓe rewɓe yonuɓe dewgal garta janngine min gaɗi anniya dow yewtididde rewɓe misali rewɓe gollooɓe kaliiji janginol jon en ɓaale gol ni nafi ngam ɓe paami na fakka e to rewɓe maɓɓe faa woɓɓe maɓɓe naati nder sigila yiilaade no firta ko e banndiraaɓe muɓɓen e sigilaaji lamnude gure sigila o ni no wooɗi sanne himɓe no giɗi mo du
donc nous pensons que ça c'est une approche qui est réellement communautaire
hawrinde gondu waɗama ɗum ndu kono aren hawtade e faware jondu kono Oxfam kawno ko waɗi hawrinde dow lawol projet ƴeewo filla woldeji kañum e faware jondu kono ndu fiyako ko tawa e nder leydi ndi e nder nokkuji goɗɗe ɗum ndu kono ni wonana e dow filla ƴeewde ɗaɓɓatakeji gaɗaɗi fandare noon ko himɓe ladde galano jaa cuuɗi séria waɗne sériyaji muɗum en ɗum ndu ɓe ƴeewi ɓe tawi du konnan kulle kewɗe won ɗon endan ko ɗum waɗi ɗum jande nde waɗama leydi commune jeetati jaa région Difa e Tillabéri nokku to Bolole wodi sanne sey ɓe kettino nano Amadou Oumar Bello mo aren tawaɗo ele hawrinde haalni en dow filla majju.
No woodi kujje kewɗe konno haɗa himɓe yaha justice go'o ni e cuuɗi ɗin ɗi justice ɗi keƴay jehol to juge ngol mbo tirra no gama sey joɓa ceede lore ko jaha sey joɓa ceede lore ko jaha jaara himɓe ma ɓe gadduɓe a seedeɓe a ñanna hoore ma a ñanna himɓe maɗa ɗum ɗiɗaɓel ngel himɓe no kula anda ke suudu nun kamɓe mumbo jeynu amma himɓe no kula yaade ɗum waɗi ko himɓe no kula yaade degonde neɗɗo yehi tampiri tan ummodorto yitata gonga muɗum sukaɓe rewɓe ɓe jogaki yiite feeɗo min boni min tefa min gaɗa no watta ko tawe hakkeji mabɓe tabitinama sharia kanwoni lawol arandewol kanwoni lawol cactigol ko watta ko himɓe jooɗo jam e yamɗoroede.
Studio Kalangu
Sigilaji Studio Kalangu
Agades
Do Radio Sara
Lamba Chapande Jena Ejedi FM
Alik
Do Radio Kausen
Lamba Chapande Jena Enai FM
Gingimi
Do Radio Dilerem
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Kabalewa
Do Radio Mambio
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Dogonduti
Do Radio Dallon
Lamba Chapande Jena Didi Tobere Jetati FM
Walam
Do Radio Baru
Lamba Chapande Jena Ejoy Tobere Go FM
Tera
Do Radio Liptako
Lamba Chapande Jena Ejetati Tobere Jetati FM
Dokoro
Do Radio Muria Dakoro
Lamba Chapande Jena Ejoy Tobere Go FM
Nyamai
Do Radio Scott Mukarteji
Lamba Chapande Jena Tobere Jena FM
Madawa
Do Radio Sarawnia
Lamba Hembre Didi Tobere Go FM
Tanut
Do Radio Damergu
Lamba Chapande Jena Ejena FM
Studio Kalangu
do filla ko narta yewtere men pendino hande ni yerno kalnomi on ni dartina filla hono himɓe meɗen latiɓe ne jottaina leydi Libi himɓe leydi Niger ba ko tawa himɓeje ne gonno gartire leydi ndi ene leyɗe goɗɗe neɓe joɗiri to enen ɗum wonno ko fawar joom bandimi ni tarnan Fouda Ahmed noddi mbiteɗo Ali Idrissa jooɗi to ene e lun hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e go'o haali hono wuuro ngo taadu kamon Sebaha wona kiloji keme jeego e capanɗe jeego hakkunde muɗo Tripoli gallude lamor leydi ndi ndi Libi nanino on fillori.
La situation libyenne est dégradable. L'insécurité est totale.
Sa dorma tawado le Libye on imo mawni rafinde nagu kam buri dudde kanjum du woni no suli nimbe didabe ngel filla macce nga ko ko wi'a wonno wade dum ko ngammi kisa ki amin da hore am tawi fewre no de sa dorma tawado don ni woni no wodi fedde himbe hirnyibe wombe hakkunde hojobe himbe no wittina e jippinobe bibbe leede Afrika dilambe leede be e habbude be wiide be sayto be bi ko be bitte denne dun kayno leyde Touba ko be kay e ngadi habbidane mun heba to bibbe leyde Afrika dillan leyde mabbe wodi du ko kalam ni woni gurdam bibbe leyde Afrika e be Libi fu no fotu hunde fu ko yotti bi leydi Libi fu hewtaka bi leydi Niger ko hewti bi leydi Niger fu yotaka bi leydi Burkina ko hewti bi leydi Burkina do fu hebi bi leydi Chad waru on do nokkuje fu no kambe nangol nimbe no dillida e torrede on do denne fu no go ba ko boya dun ko ta nimbe ujunaji tato bibbe leydi Niger ngartirama dumne illudu ujunaji didi e sappo e jeegom dum fudda gam ummaki lanaji piroji tati wada do enda sabaa mube ngartana ko emum be ngarti filla jono dum wadi halaji do habaruji leede janane e wiide ko maccanga ko wonno wade leelibi dum sabi ko hewbe ngarti fudum yala na no wodi leelibi no kure witende ben walidi ton tawmi bi leydi Niger bi ete mutari mo jamdi wulna inde makko winda e tinde makko mi yi'i dubi leydi Niger mo labi hoja tew busal mun itta hokka bosaru bibbe leydi Afrika dubbe mbarama ton denne pelle bibbe hirnyibe kambe ngoni no gada dum be tokkai lawol lamu ko himbe fu andi no Libi wontir hande mo enon fu wattana ni ko yidi der baade no tidi to wala malfe didi ma tati denne idum hulqini
degradantisali
do no habarime fulfultili assalamu alaikum balanti jamaa.